mulezi mama tawamula byeko mwami atemagana nga fesa yaka zina mutumye kibuno omwana wa balodi olimba sajja wambala amwenya nolabange nyange saze mulujja mukanda wange lero kikubye nani muwanye lekataga nereka nkomawo temulowooza mwegwanyiza kyenvudde esalawo senga kunone onyameko tutunze omuwala kiganda kyange kirema tokulagajjala ono gwe kifunye nyaba okinyweza olukoba
namwoyokedde lukolere omwana wattu tumutuuze manyiito wana wana byambwa olaba owanyi ono nyaba ayina enkizo
fumba nnyo fumbira ddala nnyo balumye kiganda kyange ono omulezi gwafunye enkola mpya nange nfumbye
nywereza nnyo ddala nnyo olukoba omwana owange ono omulenzi gwafunya ntamudde nyabaalimu egumba okutte totawonyweza fenna wetusonzereka kyabikirawo maama eno ofunye eddikimpya bukyanga bageya neera kati bageye nti omwami ayaka bannanga ofunye engatampya ofunye omuzungu maama ene ennume enfalansa bali kutwala budde n'ogyetegereza nnyabo walonze ya lulyo kati nno togayaala nnyaba abalungi bamuswaba ekyokulya omuwenga mbudde muwala wange ng'ate eno bwomubiita mwana gwe genda ofumbe oba obeza ennyakamere k'ofunye ono togayaala omukwano gumupiike ne bonoomuwoova ddoozi sigwe nnyina gumukeese
fumba nnyo fumbira ddala nnyo balumye kiganda kyange ono omulenzi gwafunye enkola mpya nange nfumbye
nywereza nnyo nywereza ddala nnyo olukoba omwana owange ono omulenzi gwafunye ntamudde nyabaalimu egumba
mwana wa maama munnanga osanyusizza okulaba ngaovudde ku mudaala erinnya lya singo nyaba olifundikiridde mu gawuni onyumidde mu kadaali baffe nsaba omubiite nga nebwewuluntambikonye bwakulowoozaako ena ddala mbiro omujenge tubutyanga kasita bukuumiranga mu kava ndaba neggoma seeguma kikooyi mukole kalyako ewaffe bwabuukabuuka aterere mu layini
bwemumamire bujinga nkoko bayalulayalule
tunamuwacacu
gwe musimbula kiri ekyalagirwa ekiravu manyi otegedde kyeŋŋamba katonda musabe nga toyosa olw'ensimbi mukole nga ziwera abaana g'omuwa mu bujjuvu muwala wange munnange togayala
fumba nnyo fumbira ddala nnyo balumye kiganda kyange ono omulenzi gwafunye enkola mpya nange nfumbye
nywereza nnyo nywereza ddala nnyo olukoba omwana owange ono omulenzi gwafunye ntamudde nyabaalimu egumba
www.mp3ugandanmusic.com